lako, penzi lako, penzi lako. Umeniumiza, kisha niumiza. Ayaya, ayaya. This is the empty church on the yaks, just yanni with the bad man, one man. Without forgetting the my pro, the ISO V, the massive.
Penzi lako ni tamu sana, ni omana na kuhita baby. Penzi lako ni tamu sana, ni omana na kuitaji hani. Penzi lako ni tamu sana, ni omana na kufuata baby. Penzi lako ni tamu sana, ni omana na kuitaji hani. Penzi lako ni tamu sana, ni omana na kuhita baby. Penzi lako ni tamu sana, ndio maana nakuhitaji hani. Penzi lako ni tamu sana, ndio maana nakufuata baby. Penzi lako ni tamu sana, ndio maana nakuhitaji hani. Mwanamwala nakupenda sana,
kukamba ngomba kale.
Mwanamwala nakupenda sana,
kukamba ngomba kale. Nizala wetu anti kale, nyaka kumi yoga muri makelele. Ene makelele utamuza nevigele. Bad money, one money, zebula diwo. Chefuta dina mukwano kusalewo. Unsalewo mukwano kwetu takale.
Nakusima mukwano nekulonda yomu balala. Ebyange bibyo kulirwe nkulaba muline chankalana. Bad money, one money, ndokela. Obotonula, no modula, no nolosa. Bad man,
my young brothers, also all of my sisters. First time I saw you, girl, hey, I felt something, babe, in my heart. I know you love me, baby, and I love you too. I know you feel me, baby, and I feel you too. Then never mind what they say, what I say, my devil say then. What I talk in my life, me and you know. Sita kuchanda mwenye macho makali na meno. So kupende sinta simama kwa penzi lako. Kama mwamba, kama mwamba, kama mwamba. Mundo wako uziri wako yani umiza. Ije ni umiza. Ije ni umiza. Ije ni umiza. Ije ni umiza. Your jokes in a mena. Ha, this is the superstar. The Kenyan. From Palo Alto, Tanzania. I'm gonna ask me something I need to know one. Like a wash me shoe and everything. Yo. Aha.